kati mufunye ali wa olokoso we mwazunzanga buli kate omulungi mufunye atambula mugane simye vute munevumba ona tate mubitala oh, tondaba kukeja ono mwana yanchamsa okwagala takwagala omala budde erecho kibabule chenna vanne kwekana yono yankwekudde
uno yankwekudde chenna linkungidde amazima mpangudde era nange mwewadde uno yankwekudde chenna linkungidde nze amazima mpangudde era nange mwewadde
binyumidde ate nze by'omukwano nnyo mwe nali sinnafuna ng'omutima gwe uba Nasubadda banange Ngute mumivumba Unanzade mubitala Oh, tonda wakugeja Unumwana ya nchamusa Eyo mukafunda Sichaja yo mukafunda Uwamponya bibanda Nongkwe kula mubafere balavu
Uno ya nkwekunde Jena
Jeba tanzule, labono wansanga